olo e whaafafonga i le SBS Samoan sa ili nisi mautala i le sbs.com.au/samoan. Le mai ai o whaatanoa ngā sa whaatautai e mata upu e whaatitau le sa waina o no tūlanga tautapo inga pēna iei le pili o lo whaatulanga po le bill ma le tusa ma le iwas fulu stakeholders. Wa whaelo mai iei le lo yasilia le malo Christian Porter. E tasi lava le suinga wa whaia mai, mai le kopio le ulua ilo ilonga sa whatino. O lea suinga, e au fiai ni vaenga wa whatulanga, mō le pui pui au mauta ngase ngase tautapua inga po religious hospitals, ia manofuanga mauta ngata matua, pe au o ili mata upu e whatitau, ili e whaafai ngāluenga ina o ni tangata, po le sailia o ni ana tangata whai ngāluenga. O maota ngase ngase ia tau tapua inga ia po o maota ngase ngase umia e tapua inga. E maise no fuanga mole tau singa o tangata matitua e ono tuina ia ile pule po le anga vaa, discretion, e peo na faatino nei ia onga maisi fo i faala potipotonga tau faatutuanga po o tapua inga ile mata upulavale nei o le sa ilia o ni ana tangata whainga aluenga. O lo failoa le loia sili, o le aiai pui puinga e tu uina i le tūlanga lea i lano le tūlafono le sao tonga o tapo inga, lea fo ilao lo to e ilo ilo ai le teminei. Na ia tā ua, o le fai unga e faa au fia mai ai maota ngase ngase ma no fuanga ia i le tūlafono, ua faya i le mai ai o se fatalnoanga sa faya i se piliota umi. O lo e mafuta ma le SBS Samoan. Peo na whaailoa i le lipoti ia o le saunoa ngā le lii. Loia silio le atunu, leo la e whaafunga mai iai.
Religious hospitals and aged care providers have indicated to us very strongly that similar to religious schools, the ability to take religion into account in staffing decisions was very important to them in maintaining the religious ethos of their organisation.
O loo whinau ina mai e vaenga e tūlai moa i a te tau o tangata, whaapea foile whaalapuptonga whaingo ina o le LGBTQ plus e whaapea o pui puinga ia e o ina sila sila i mauta ngase ngase ma no fuanga mo tangata matutua e ilo ilo le tapo inga le tangata pe ono tu ina i eise tau singa pele ai pe tai laolo te ena ele lo ia sili lea mau.
Where we seek to protect people from being excluded because of their religion, we equally recognise that if religion is to exist at all, religious bodies have to be able to maintain a chosen level of exclusivity to their premises or their composition or their services.
Whai mai pōra, o isi suinga ua whai ai le mata upule nei, ua whai ai na ia matua whaamalo sia ai le tūlā whono, e fua i lunga o whinangalo whaalia mai whaatala noanga sa whaia ma le tusa ma le iwa se fulu o stakeholders. O le mata upule nei e le imamā e le whinangalo le toa tele e peona ta ufo inisi o li poti i lunga o televise a mei se fwoi whaatana noanga i leiti o. Sa whapea fwoi o na maimai a ai sa unuanga anisi e whaatatau i le suinga ia mpo o le pili e peona tau mwhaine i le malo.
It would be a bad outcome if everyone felt that they got everything that they wanted out of this process. It is ultimately the most grinding process of balance and compromise. But ultimately, that process, like all democratic processes of compromise, can actually produce a sustainable result that does something better and achieves a better outcome than the circumstances we have at the moment.
O loo iai fo ila le fuafuanga le loia sili, e tu ina atu le pili le nei I le pā le mene, I te tonu o le isi lua vai aso o lumana iai. Ma e fuafua e te tauana tu ina sao atu ai I le komiti e le senate, ia mō se isi vaenga o whatanoanga. E le iwha mautu ina mai se aso mō le pālota whaai o le mata upule nei, peitai, wa ia whaalia o le ara le o toe ma mau se taimi o na amata lea o whatanoanga ma le leipa I le mata upulavale nei.
I can see that that is going to be a complicated debate. And I actually think it's going to be a debate that's going to require a degree of bipartisanship and integration of ideas between Liberal and Labor.
E ui lea whinangalo le loia sili, aina whai loa e se tasio whai pule le Labor o Matt Thistlewaith I le APC, e iai lavalo na papolenga I le nei pili.
this all comes about in the wake of Australians voting a few years ago for marriage equality in Australia, and the government responding to some concerns that have been raised in the wake of that. That's the crux of what's going on here. And in one case, you've had Australians overwhelmingly voting to extend rights and privileges under our laws to same-sex couples in Australia, and that's a great thing.
Na ye ta ua yeilona papolenga i le ala o loo anga i atu i le pili le nei e iu ina fae titi ai ai atatau o loo fatulanga mai fatu la fono i le pale menetaluai.
Now it seems that we're starting to walk back from that and put in exemptions. It started with religious schools, so that's being looked at. Now we're talking about aged care facilities, we're talking about hospitals. What's next? Charities and other institutions. I'm just worried that this is the thin end of the wedge of walking back some of the progress that's been made by the country when we voted for marriage equality.
Like, share, mafa'ali sa ufinangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.